wagi seven zidi kunja bika midani nitabe gomawe nituma salamu ya wagi seven zidi kunja bika midani nitabe gomawe
ewe mami
Omago salamu ya kwa we obumbi wanidi tuno imanya kizino moima baiba nongwe we bonzenia Omago salamu ya kwa we obumbi wanidi tuno imanya kizino moima baiba nongwe we bonzenia Otomani wa bubweli no watao mau watoma na uikulia na ligata oni kwa niko jao jere iwe Otomani wa bubweli no watao mau watoma na uikulia na ligata oni kwa niko jao jere iwe
Oma shida
Oma njumo na oma jika oma uwezi neza Lakini nega tete zana dakana kaka wana Omanzi umona wama jida oma uwezi neza Lakini nega tete zana dakana kaka wana Ende ninyo zinokete na suti ya kuwe Noimanya bando yungwenda tunene na kuwa jwele Na suti ya kuwe Na imanya vendo yungwe Na tunene na kuwe pili Weli yuwazi wako nune Nyamuno nje indo mjenga na nebinda Nona tebitie Yotimiza ondo ambelia Weli yuwazi wako nune Nyamuno nje indo mjenga na nebinda Nona tebitie Yotimiza ondo ambelia Kwa mbite nina wadi nongo mitu konye Mwana ngeze kutunga na kwine Angone teire mende uzelema Kwa mbite nina wadi nongo mitu konye Mwana ngeze kutunga na kwine Angone teire mende uzelema Kuma uwazi nende nye daga waita ondo wambe Tena yunye nenda nizaiwe wazi Kawaita kaki emosye Oma uwazi nene nye Takawaita ondo wambe Tena yunye nene nizaiwe wazi Takawaita kaki emosye Zungibye Tokoli nene toka utato Zemzi angaisi ya kemosye Zidikele nene wazi Nye yunye unda uki ya kendo Walezi Tokoli nene toka utato Zemzi angaisi ya kemosye Zidikele nene wazi Nye yunye unda uki ya kendo Na mwisho mau ni mande na seya dhama kisiyo wala mezi kikamba mila Tumyate ya mateso betu kanya Na mwisho mau ni mande na seya dhama kisiyo wala mezi kikamba mila Tumyate ya mateso betu kanya
Nagalubo Kombete ya
Kila mwene Kukosyo ambira kukunye Don't move on, what's your one? And when go on, boy, Jaudia, when go on, man, when go
on, what's your one? Get the cabio. We're going to look at
Kanoma.